DJShowster.com.
Case Muzo aka Alfonso
Digital Wax
Raido Pulogula Muyari Shibiko.
Hey, Savan Kanya Mashiwi Mwelele
Umwela na wisula nefipale fye
Sobaleti pupuka, Romani kwa pupuka
Isobala nge gemu ati nifye fyo ya.
Yes, avankanya mashiwi mwelele.
Umwela na wisula nefipale fye.
Sobaleti pupuka, Romani kwa pupuka.
Isobala nge gemu ati nifye fyo ya.
Bakalambo bashala fena bachensa ameno mafupa tene mwapontele aba musalula babonse mapeja ni mangula magiriki impirire lo shawa lekatumo no mushiringa wala basumina intu masaine twali myeveda ti inkondo maleta tukamipama mapompo tufumati na molila amani na yatotora na kufya likwemfumu so mungrose mungungu Twala bari shafe ntunguru ni ntunguru ushishi nangura makaya fishi ubumfute temano chisa bochabu nangani bosa tufwe dekukanda no lusengu nanda tufwe bala fitanga kasusu busumi no mumuti mewa ntungulula mashiwi ni kasokopyo bose mwaika twa ye sabankanya mashiwi mulelele
umwela na wisula nefipale fye
sobaleti pupuka romani ko pupuka
isobala nge gemu ati nifye fyo ya
yesa vankanya mashiwi mulelele
umwela na wisula nefipale fye
sobaleti pupuka romani ko pupuka
isobala nge gemu ati nifye fyo ya Tampila po kuishibe kona tuntu katuwa lao mfana Gashile landa wimona tina tutu kateka nyawechana Ifyo nakula teti ndondolo lende kapenji sari ya kanwa Narika sunga sana wino nangula limo buzi kanwa Usheria shishu nkwatile tulande pie moko vanshiva Ndengila sana deep nga yalo kemfula mkatika shiva Isha kwa tamanu asuma kuba mbono mubine wachinto mfwa Kurapo fena ishiva kusukuru na lelo fwa Ushefyo mwambona palelo efi mbona na bashala Kunu makale na lole sheko elo shilanda na bashala Ndoresha feko ndungama gamukalo tukupiribu kano Lembe tutampio mwirikano Musonda chabu pecho akwata na ngubambi batila wanga Abatarika na washifuwa yoku mfelingi abarishe michanga Mkonka mumano lobe pulogula muyarishibi kwa kale Pulogula muyarishibi kwa kale
Saba nkanya mashiwi mwelele
Umwela na wisula nefipale fye
Sobaleti pupuka, romani kwa pupuka
Isobala nge gemu ati nifye fyo ya
Yesa vankanya mashiwi mulelele
Umwela na wisula nefipale fye
Sobaleti pupuka, romani kwa pupuka
Isobala nge gemu ati nifye fyo ya
Ififine fefya lengela tintampe kukulisha Gawafushe chipado kesa wombelo luisha Hamaka yandine wonja wonfesha feo kuchimfya Nana tampe shtone wonsleka mpaka fena puisha Chikashana wandala edishanya kezi walishupa Mishungu ati wa difficulty kwa tifiru sofo I got no time for nonsense Foolishness uko kwine I rolled up in the game like I ain't gonna be the same Vatali baby never choked up by the fam These ways men got that Blue fire, I'm talking about the oxyfire Sung deep in my own desire How can you achieve that higher power? To that screwed up, who that say that? Hold up, and I held up But I still blew up, and I say turn up And I keep going up as a carrier torch Swagga choni,
life, life
Ukunse kaboyi,
why?
Ukunde watira,
bow, bow
We wanna one fumu, so don't swear on me, hater Cause I never be faded Yes, avankanya mashiwi mulelele
Umwela na wisula nefipale fye
Sobaleti pupuka, romani kwa pupuka
Isobala nge gemu ati nifye fyo ya
Yesa vankanya mashiwi mulelele
Umwela na wisula nefipale fye
Sobaleti pupuka, romani kwa pupuka
Isobala nge gemu ati nifye fyo ya Raido Mulogula muyari shibiko
So, DT on the